Batakewol Yohana Aranol Fasluol Didawol Ikkoy am mi windani on dum gam ta on bada hakke amma to goddo wadi hakke bo en godi goddo mo wala hakke wato Yesu Almasihu kanko setoto en Yeso babirao Almasihu on hokki yonki mudum gam dalila meeden gam majum yafu ye hakkeji don na yafu ye hakkeji meeden tan amma hakkeji yimbe duniyaru fu to en doutanake umroje Allah nden kam en andimo fakat to goddo wi'i andimo amma doutanaki umroje mako nden kam o pewowo o wala gonga sam amma to goddo doutanake wolde mako fakat yide Allah heewi der mako bana ni andirten en don narri be Allah biido o narri be Allah tum sei o jodo bana Yesu Almasihu jodori so birabe am ko mbindanmi on dum na dum umrore hesre amma dum umrore boymare nde andudon diga fuddam umrore boymare nde woni wolde nde on meedino nanugo ko non bo umrore nde mbindanmi on nde hesre gonga mare wangi be Almasihu ebe modon bo nyibre don usto annora gonga ha fuddi yayinugo to goddo wi'i o don wondi be annora kadi bo o do wanya derdi ko nden kam o don der nyibre tawon giddo derdum do jodi der annora ngam maju wala der mudum ko fergata goddo ha nasta hakke amma gaydo derdum do jodi der nyibre don yaha der nyibre o anda toy o yahata ngam nyibre wumnimo mi windani on onon bikkoy am ngam be inde Yesu Almasihu on kebi yafuye mi windani on onon babirabe ngam on andi gondo diga fuddam mi windani on onon derke en ngam on jalake kalludo mi windani on onon bikkoy ngam on andi babirawo mi windani on onon babirabe ngam on andi gondo diga fuddam mi windani on onon derke en ngam on godi sembe on kewi wolde Allah on jalake kalludo
Sobajo hakila ha duniya hakila ha duniya hakila ha duniya Sobajo hakila na fere ma da hakila na fere ma hakila ha duniya hakila Sobajo hakila na gwe kama da hakila na gwe kama hakila ha duniya hakila Yo a duniya honde mere duniya ya la sala hakila ha duniya Yo a duniya don baroga duniya don chirgoa hakila a duniya Sobajo hakila na jenu mada hakila na jenu ma hakila a duniya Sobajo hakila na nyore mada hakila na nyore ma hakila a duniya Yo a duniya duniya ru duniya hunde mere hakila a duniya Yo a duniya duniya ru duniya ya la sala hakila a duniya Sobajo hakila na berende mada hakila na berende ma hakila a duniya Sobajo hakila na gaingu mada hakila na gaingu ma hakila a duniya Sobajo hakila na nyore mada hakila na nyore ma hakila a duniya Yo a duniya duniya ru duniya hunde mere hakila a duniya Yo a duniya duniya ru duniya ya la sala hakila a duniya hakila a duniya
Ta dakkotire be duniyaru ndu e kuje maru fu to goddo dakkotire be duniyaru o wawata yidugo babirawo noy duniyaru wa'i Yimbe do tokko suunoji mudum en be ngi'an huunde be dabba hebugo dum be don mantoro maral e bawde dum fudum iway ha babirawo ha duniyaru dum iwi duniyaru be kuje maru fu don timma be ko neddo yidi ton fu amma doutantodo muyo Allah yedan ha foroy bikkoy am timmode badake on nani konnejo Almasihu tammi warugo jonta konne en almasiu dutbe ngari ngam majum en andi timmode badake konne en man iwi chaka meden amma be lataaki be meden be gonga to be latino be meden be gonga be accatano en amma be acci en ngam hadum wanga laddum be medai latago der meden be gonga on fu on andi gonga ngam almasiu hokki on ruhu chenido mi windani on nangam on anda gonga amma ngam on andika kadi bo on andi fewre wurtata ko der gonga kadi moy woni pewowo ko moy wi'i yeesi lataaki almasihu biido non kanko woni konnejo almasihu o sali babirawo o sali biddo bo ngam ko moy sali biddo sali babirawo bo mo jabi biddo jabi babirawo bo halaka nando diga fuddam tine jogago ka der berde modon tokko on nani diga fuddam tabiti der berde modon den kam on ngodi kautal be biddo e babirawo foroy kanjum woni ko almasihu wi'i hokkan en wato ngendam duumidam mi windani on dum dow dabban be estugo on amma onon almasihu hokki on ruhu mudum de ruhu man don der modon on ngala haje goddo andina on ngam ruhu don andina on ko dume fu ngudon andina on gonga na fewre ngam majum tokke dum tabite der kautal be almasihu ikoy am tabite der kautal be almasihu ngam ta en kula to o wangi ta en nyuko ngam semtende nyande o warata on andi almasihu o gongajo ngam majum on andi ko moy huwi ko fotti laata ke bingel Allah.